Emikono emirungi, obufuzi obulungi, obukuumi obulungi bwa Mukama. Amagezi amalungi, obugagga obulungi. Tusabire somero lyaffe era nga tuliwangayo gy'oli owulire esala y'abaana bo eroddemu tufune obujulizi gy'oli gy'oli tuyimusize emikono gyaffe tukole endagaano okusoka kakano kutuse ennaku zonna tubeere abaana bo obeere Katonda waffe gy'oli gy'oli tuyimusize emikono gyaffe tukole endagaano eteridiba soka kakano kutuse ennaku zonna tubeere abaana bo obeere Katonda waffe
tusaba obukulembeze obulungi ku Sevilla
amina
administration ennungi ne staff ennungi
amina
tusaba amagezi mu bayizi dala gonna
amina
na chirie chife chisoka ochitukunire
amina
joli joli tuyimusize mikono jaffe tukolenda kano eteri diva okusoka kakano kutusena kuzona Katonda waffe
tusaba obulamu
amina
tusaba obukuumi
amina
tusaba omukisa
amina
tusaba okugaziwa
amina
tusaba okuzimba
amina
tusaba okuyita
amina
ebyo byonna mu linnya lya Yesu mwe tusabidde
amina
joli joli tuyimusize mikono jaffe tukole endagaano eteri diva okusoka kakano kutuse ennaku zonna tubeere abaana bo obeere Katonda waffe
engabo yaffe.